Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Gagne Kanté toɓɓogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jom ñali sagraba kidibe. Murtereji golle goddi leedi di dental syndicaji ko monda en kanyi lamuji kagitaji purdi mbien altinere hande murtere golle nde andaka nde timata e wi mabbe be dum do tobbe do tobbe do tobbe sappo go himmeji mabbe di tan gondi gouvernement o mbien jabi hinnade talkuru sinnaadu hakunde marobe dabaji e don sonkobe mbien le batu nyono tama talkuru sinnaadu hakunde do mbien marobe dabaji e don sonkobe le batu nyono wonko boylata e le kabaru denagu region o honjotobe hobbe kay mbien na cigiti e wi mabbe fay hunde dum do talku ndudo talku nafata le kabaru denagu e dawral sinuji di jogola kabaru mbien denagu hala mudun memama le kawrutal bete altinere nde to nokku collège sahelien de securite fonda mudun won huntande hore to tondral kabaru ji hakunde le de G5 sahel de dingoni sembe kabaru ji amen hande kikide altinere jenele mouvement hitande 2020 bismillah sakrabe syndicaji nay puddi altinere hande mutere golle nde wala nde kad nde wala kaddi do tateji leddi fufu yo syndicaji didi mbien commandant en syndicaji didi mbien hak lamuji kagtadi dum wadi ciagal rafi kawral hakunde ardibe syndicaji di e kanya gouvernement o kadana ko heban en imrana kilu mayga e do fasango mumnato syndebu
mutere nde wala kaddi wadi ciagal darnu gollo golle mabbe balde sappo e joyi le leydi ndi fedde syndicat nay di ana wajimbina yopitingollo prefet e sous prefet fe sutabe kany yirwin golla dabare golle mabbe e gundam mabbe bebe wajjibina duno yobugolla kalisi prime ngaji mabbe kany faabude kabaru deena gukeja be lamu civil gollano be lamu bebe darta duno kalisi kertana do gollo be lamu heddi suudu ministre humani do kabaru lamu bebe dara duno beydugol adadu mangal pade darani be kabaru deena gukeja be lamu tagal de murtre golle gollobe heddi affaires étrangères kany suudu ministre darani do kabaru bibe leydi mali gombe tiagal leydi ndi kany faabu golla finatawa leydi afrika fuddi murtere golle altinere nde dum jokka fa sappo e jeego lewru novembre be syndicat en ana tewta yewin golla dabare golle mabbe e gundam mabbe jokka henduna murtere golle syndicat janginobe e janginirde dowdure kambe be ben kani wonde murtere golle balde tati heddi mabbe be ben tewta tabugol sariya lollirdo article 66 e 97 pawido do darande janginobe gadobe lugagol
e wi secrétaire général syndicat commandant en be ndedo murtere golle na nota no fevri do tateji leddi ndi fuf syndicat ji holliti metti mabbe dun do mbiyana njibu dereji di lam ko be ngata fewde e mabbe Ousmane Kirsan Diarra yo secrétaire général syndicat commandant en be kedana kum halni téléphone Imran Akilou Mayga e do fastango Ousmane Nyali Wule
watti joni o min takite ke min ji commentewti dum min kebede le service ji di kanye le golle de lamu de ko min dartata handen ko min kuncani no hore arande min darti e lamu o famin cinyini do mudum tawena fay welaymi bayriti windande de be gatti ko be jidi fayse tawa dum welami fa tawe sandari dum yawara jaati non fu e tawede ko buri dubi didi joni min gadi ko min bay fu min darake e danda amé pati didal wada hakunde amé si imadara fu min gadi yalla miden kolitabe lawol golbe kan jokkude won sariyaji di min jani hono sariyawol article 79 ka kambe be jani sariyaji di min dewri do mum di fu salade daranade denago amen yo janude sariyawol article 74 jokungol sariyawol article 79 daranade denagu kumandaw en daranade fami ngollira no haniri yo wajibi no dow lamu o
tade fi musambini murtireji golle di le yawtagol lujuba indeji gotobe na jabba sambien sambinde mbien wuteji di laba heti wuti dunno lebbi sappo jiddi heddi dum woni ko holliti mbien politikobe e wi mabbe mbien landinal wuteji di hani transition hani mbien ardinde e golleji di fuf dawda traore yo dunke kaba politique kedana kum halni fatiya tare do fostango alcc
bantingol yubagol yimbelebe le landingol wuteji di darna mudum yiyete sabi wattu mum kani wadde hen o ana jata so min jibbe landinde wuteji di bantugongol darna mudum ana wawi yede sanni le landingol wuteji di dum ana wawi latade sababu imminde walde wande kabaru o ana wondi cidude sanni horebe lamu hakkunero o ana hani tewtude yidude yimbelebe fu be joddobe kalda yella won dabere jabentene homo fu bawne hebede tawa wala futtakado bangi
perçu au fait.
Gollirde ministre hectare lamum bien yelaki fi notade bien do kabaru yewtagol lisi ngoto be bien e madara amen e tawde fuf kanon be holti wide dabare no gondi fiade yalla golle o na fuddita on jidi sabak sakra on banju bawi sati fuf fuf de kabaru mo haklaaj mo do kabaru amen bangal bembe facebook e kaydun twitter talkul karo sinandu le batu nyono do dewral hakunde jalle ni bien honjotobe yogabe kay holti wide nafa fuf yataake e le ndudo talkuru bien sinandu cakita yontere nde hakunde donson kobe kany fulbe region segu e wi mabbe yoni ko bien hal lam o halna bibe leddi gonga mohammed mamata touré yo bien kadiado hala fedde fasu dambe kedana ko halni e telephone mohammed baba kunta e du fastango alcisse
cette rencontre
hobe woni landinbe galdo jidan gal hakune hobe wonno minen ka ko min bawi wiide tan woni min jibbe kaldal kawral gal yimbe la jogibe kaborde lato kany en woni cininobe gal talki kaldal kawral fahi sinyinama hakkune yimbe ga wala fuko dum laati yimbe jaabe sinyinde kaldal kawrangal ana andi e hore mudi en wana kanyu en woni yimbe kambe sinyinoyde kaldal kawrangal ebe andi hore mabbe dum wana kambe jey landinde jidangal nyunu bedo yimbe woni jaabe masina so sinyinoy kaldal kawral dum sabi so bimi hande mide yidi tawe yimbe be habu woni hakkune mu en fayoto dum son kobe gombe farabugu na battibe farabugu gombe ti dalaw laato yimbe cinobe kaldal kawrangal hobe woni noddabe jidangal fulbe gombe le gallure nyono do son kobe gombe le gallure nyono wana kambe woni kabotobe wana kambe woni to habo wondi wadde to
yimbe la gosi holti metta mabbe fewde men gubal barkan batte gal nangi neddo mabbe tato dernobe bihi hana fe men habitibe france kobe nata faal galleji mabbe wadde hondido imba daraji kedana ko goto majjotobe men hanni fatia tara do telephone bien e do faistan o son yalbul
soldasi embarkan ngadi imba daraji le nokku kay kuru bang hirnaange wendu gosi le o imba dara enati le galle gorko goto no dirte Youssef on djulaajo non be ngari suudu makko wattu 5h bete tayum bama salliki fo yami sidde be keli bafal bitiki makko kanye mangase makko benati le o imadara e nabi gorko o kanye sukabe mun be njaaji kaake makko e kalisi makko fa do gon en joni do mi anda sabe hedum be nangirimo himbe gennendi kuli fasanne min biyay pati o nange ka fayso o nangete horngo wadde tafon jawdi makko du hana bamirede ni min pamay dun o wana terroriste mi andiramo dun o julaajo non tatto jaaguji mudum jottido makko du fu o ma teddina dum basi fu o wala mi dan darta himbe nanga be njuppite kanye jawdele mu en
avec leur bien
kawrtal dunke en na jogola kabaruji denagu fuddi altenere hande bamako do mbien galdo kawrtal gal mbien landini college sahelian securite fonda mudun yo humtande hore guldal hakundir le gestion sahel de kedna ko maden alcisse do fostango kanko e mumnoto sendebu
galdo jidal yimbelebe adadu mum buri chapantati woni ngarbe maggal le hakune mabbe ana soldasi yimbele kumanibe denagu protection civile avocat en fayeto journaliste yubele lede joy gestion sahel le wi horebe gestion sahel de do jande waran faaba sanne imma daraji yimbelle jangintebe yalla ebe keba wawde fewde ciddalaji Abdul Salam Jagana jottino hala G5 Sahel
ibo fedde joinande wattu le ciddalaji kewdi ana sike wala henna jande de lato to sababu tewtude jam e deere
hokkure yimbe kabaruji di ngana laburi farati mudo ana mawni sanne bangal denagu duwon kongol horejo suudo jottino kabaruji leedi Mauritani e juri kanko Ahmed Salem Mokhtar Salem Mohamed Lefti lede G5 Sahel e ana han wadde ko waifu yalla yimbele be ana heba martiner kumpa kabaruji laudi Ahmed Salem Mokhtar Salem Mohamed Lefti
ana hani fedde lolirnde college sahelien derani do kabaru denagu anda nafa martingol kabaru sabede so yimbe kebata kabaruji lobbi yiriwere ana tidi bangal mun buri fur bangal kabaru denagu
misito de wiide galdo jidal wadi le wattuno kabaruji fa heewi de gana laudi di yiltade do beme ande hande de fewre golleji ni soldats en be wondi wadde
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sakraw so ngari kabaruji amen ne raison gaji dem ben segutu no ministre cellal darno ko de le l'hôpital la nyana koro fomba ben cakite yontorde fana mudum wonno be droit de femme sifa golle mabbe docteur Fanta Silla e honorable mbako ministre en njidi e ardibe o hôpital o be memi hala adadu gollobe kaydu kaki gollirdi to sikasutun holtama wiide cogu maro gonno do hakunde ben hakunde unaji tati unaji naj jibige fa unaji tati ben e temede joy batte ben kettal naati kettal nyambiri naati le lumago hultama wiide don yama e lekko wata ko dum buuto fa hande nonno jamaade de weltiki sanne bangal mudum to mahina tun karutal mo sislimu dum wonni mbiyen haybugol laddiji di mbiyen wadi to baflabe tun mbiyen dum dum do na fawi do mbiyen e wembereji kambe jimbe nokko mbiyen be kambe gonnobe karutal galla memi hala mudum sanne kulti video dum dabreji fete yalla hinade kabar mudum galdo landin do galdo karutal woni bembere benka kay sakrabe dum timita kabar amen micciton tan baawi sa fu fitner kabar amen do bembe 312.78.org ma dum via mu 3300 20 ans, c'est rien, 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 c